Yeah. Alizi Bob. Maske. Team best music. We got no problem. We are one in a million. Yeah. Me and you. Yeah. And you. My girl, I wanna touch your body. My girl, I wanna feel your body. Baby girl, come and touch my body. My girl, I wanna stay with you.
Yeah. With you.
I wanna stay with you.
With you.
My girl, I wanna be with
be
you.
With yeah. You.
Me and you,
yeah. What goes around always comes around, yeah. Wengi kwa mapenzi yo, wana imani mapenzi yanatisa yo. Zaidi amani penda na kupenda, kupe yote attention. Kupe yote attention. Kani love ya 100% na kwako sina tension. Hey, shika manzi niko maji. Nika washa nare washa stima niko za washa shisha bro. Shika ro tena shika haga bro za shiro.
Hey. My girl I wanna touch your body. My girl I wanna feel your body. Baby girl come and touch my body. My girl I wanna stay with you.
With you.
I wanna stay with you.
With you.
My girl I wanna be with you.
With you.
Me and you.
Okay baby, Diana, give me that body. Yeah. Kwenye club taka kuteka ya body. Nipe penzi, usinipimi ye.
Yeah.
Toto fana mumbika rangi ya tao. Pedi wa mapenzi, takupo nacho dai. Hisia zako, zimenishika kama ngwai. Honeymoon, ni kupeleke Dubai. Milele, nitaka nionawe. Tutengane, takukuna mwewe. Diana, Toto sinyorita. Umeumbika, kanyota mama sita. Katika, tashika hizo tuta. Tuwe wawili, me and you.
My girl I wanna touch your body. My girl I wanna feel your body. Baby girl come and touch my body. My girl I wanna stay with you.
With you.
I wanna stay with you.
With you.
My girl I wanna be with you.
With you.
Me and you.
Me and you.
Me and you. Me and you.
Me and you.
Me and you. Me and you. Yeah. Sembele wano mukwano girl come near. If you see me baby girl don't fear. Nilienda shule nikapata new t-shirt. Tutaenda studio tukashoma new picha. Kama ni stressy baby girl wachilia. Kama ni shida girl nitavumilia. Don't you go cause itawasha nikilia. Kabla jaenda my girl fikiria. Nikisabu moja nikafika hadi sita. Takupeleka nyumbani baby mwezi wa tisa. Kama ni pesa takupea tumia. Tukifika home tutakunya tu chicha huyo day. Dem ana haga, dem ana tesa, dem amebeba, dem ameweza nikichekizo mabega. Siri natetemeka nikichekizo mapacha, bro unadunda. Girl umeua takupelekwa kwa rumba, takupaia maua takuingiza kwa nyumba. Girl me and you, I wanna be with you forever, I wanna stay with you forever. My girl baby, oli mulunji nyo, girl, oli mutima guange, girl. Kwa gala nyo, baby girl wewe ni wangu. Takupeleka baby nyumbani. Wazazi wetu pia watakuwa na imani. Hata sisi pia tutakuwa na imani. Kila kitu itakuwa tu iko sawa. Kila kitu itakuwa tu iko poa. Baby tutafunga ndoa. Wewe ni wangu nimesha kuoa. Usikuwa na woga wewe ni wangu. Baby girl say me and you. Yeah, we are one in a million. Smash Ken, yeah. Ras Junior, yo. Team best music art for life records.